ini wada chenna hanya ku joy kawunu ma tuna hanya ngoma paro manene kikane wachanore sipna kakane wachanore manish ichene kacha donge ne wachanore Akata nyuka mimado ni unge Jono waketu geno geno Meruwele munwa
Achibi
Usipe nakata nyuka mimado ni unge
Parichino wangwa
Jono waketu geno geno Mama le munwa Makata leu ni miru wako ni unge Wawoto duge gwen To mama le mo
Dr. Sande Udurimo
Ani makata leu ni miru wako ki unge
USA
Waketo genu genu nyamasaka le munwa Ani makata uoche miru wako giyonge Nikudho chuyo wa ikwengi nyangu mama le munwa Ani makata uoche miru wako giyonge Wasomu gitendwa nono nongi mama ne lemo
Sauti rumba
Wanulu mbwe ju chanigi Nonge nulu mbwe ju virigi Sipenulungwa jokoko edirutindo Wanulungwa jochenengi Yoke nulungwa jodhirigi Sipenulungwa jokoko edirutindo Anilamo mama nae mokonya Matinda bedo dhano jangoma Anyalo mwoyo
Wapiche msuodu yuma
Usipenalamo mama nanoge mokonya Mabedo dhane mbele jinyangoma nyalo mwoyo Koni la mo baba na nunge mo konya Mamedo gane mele jinyango manyalo woyo
Slim nyara wendo nyakapita Anyaka mwana
Kare nyomo kudwaro niko siku wa gigi landi niji Hani nyomo kudwaro niko siku wa gigi landi niji Hanyula mkudwaro nithagri kwa gigi landi niji Nindongo sipe moko naro nikosi kwa gigila neneji
Wapi royal finesse
Hani moko ritoga podoni Tegoma moko ritoga kwa muni Sipe na moko ritoga podoni Akoni moko ritoga kwa muni Giwote kagilani Donge giwote kagiwoyoga Giwote kagilani Sipe na giwote kagikuwa malichma Ni wana tenu mama
G-Time Unix Semina
Ni karila mongi mata Nyula moro kumemudu la mumaracha Ni nila mongi mata Jukumoro juko hitho la munitho Sipe nila mongi mata Jukumoro juko hitho la munitho Ni karikuwa yo awito X moro nindo kajiwoga kwa yo maracha Ini kwa yo awito X moro mundo kajiwoga kwa yo maracha Ni jogi okdwar ni mabaya Sipna jogi okdwar ni mabaya Ni karila mongi maje jukumoro juko hitho la munitho Sipni la mongi maje jukumoro juko hitho la munitho Ni sami kweyo awito eksmoro nindo kajiwoga kweyo maracha Ni ini kweyo awito eksmoro mundo kajiwoga kweyo maracha Ni dongi la mongi mata nyolo moro kumemudo la mamaracha Ni jogi okdwar ni mabaya Sipna jogi okdwar ni mabaya
Wapi Bob Aso na Yera Woda Sego Kanyada Kwach Salimia Ema Margiwini Amama Ameli
Aniruotho kelo 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 avi Tina winyo mabaya Jango mawinyo mabaya Sipe na winyo mabe Koni na winyo mabe Kawo na winyo mabe Nindonga nindo mabe Sipe na nindo mabe Anindo mabe Anindo mabe Aninyango machimo mabe Kawo na chimo mabe Aniruotho kelo 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 Awi Tina winyo mabe Awinyo mabe Ninunga winyo mama
Udungo oche
Anino mama Sipa nanino mama Anachimu mama Kumu anachimu mama Anidi nyigo tu malich
Masi nyaru gitutu nyaru stoni
Nijo sipo yu waro malich
Wapi miriam chuku
Anijo chilichu waro malich
Violet
Dunyego waro malich
Salimia Yvonne Atina
Anijo nyego waro malich
Marafiki
Gimaru thoti muna Akoni gimaru thoti muna Tayamaru thomenyona Anitayamaru thomenyona Kelona, koni kwetu maruto kelona.